Hey, baby. Smile and put it down.
And now there's a tool to move. So cut in your knee. Tun your knee, baby. Just a bibozi. When you be a caraca imba. Tulo. Tulo kwa tomwana. Nafuka mwana. Wafula mwana. Love yours, ya fula mwana. Neanziza, baby. Neanziza. Kakisa kompate. Genda kukwagala. Neanziza. Kakisa kompate. Genda kukwagala. Baluwa nene nyoji wa wanika.
Yali nene.
Yali mpavu. Na ina jisomo utaziviza. Dala yansikiriza. Ngeri mwa mkwano.
Ngeri mwa mkwano.
Unge juda mapenzi. Chia viga senga uyali ya kutendesi.
Baby.
Ile dala wa sulondo tango. Mtima mkuli wa gulu. Ndi wa sulo sita magulu. Neanziza, kakisa kompate, genda kukwagala. Neanziza, kakisa kompate, genda kukwagala.
Yene sawa mlindwa.
Time. Yes, I'm Linda.
Sawa.
Ngekasea kemba denku subiza.
Yo.
Kunani kempeta. Kagalo mpeta.
Mpeta.
Niumide mpeta.
Mpeta.
Yes, I'm Linda.
Mulungi mpeta.
Oh, baby.
You're so beautiful.
Can't leave this bed. Today.
We bread and grow.
Oh, Neanziza, kakisa kompate, genda kukwagala. Neanziza, kakisa kompate, genda kukwagala.